mpa pusha. Damusala mula pera. Impe a chance na leshi mwena kutulo. Avana mkwete na leva mwena kutulo. Aide shai shiv atile lo kuti mwampa. Mulaba mula pela oh oh tamusala mulibalise na bana bonse baleti la ine chance mbila na mamona lelo uruselwe tamulaba mulibalise tamule tele shabe pela na bana bonse maletila ina nshako fwe na mamona lelo uluselwenu awekwena e mwampapusha awekwena
Panga Shachine chine ni mwemwe mye myeo Shava na venu Chine chine Mwampa pusha yawe Chine chine Mwampa pusha na lemona
Lemona kwati Leti sunge no lupa
Leti sunge no lupa ine
Lemona kwati Leti kwati ne
Leti kwati ne nganda ine Weba fisungu shoni mwea Yawe muri bamaka no wasuli lwena